Abakaba president abali ebusoga bataddewo enteekateeka y'okuyamba nukakawefuba okulwanyisa endwadde y'Ebola akakira mu bitundu ebyo. Mu disitulikiti y'e Mayuge RDC Ramadhan Walugembe ategeeza nti bataddewo akakiiko akamangu akanadduukirira nga babeera bafunye obuzibu bwonna okwetooloola ekitundu ekyo.
Tusazeewo okwongera amaani mu kusomesa sensitization ya public butya abantu balina okwekuuma ku masomero, ku maddwaliro, abantu okunaaba engalo mu bifo omuva abantu, abantu banaaba eyina engalo, obuteegema mu ngalo, abantu obuteegwa mu bifuba. All these measures is that we have a ministry ya health tuli ku emphasizinga kati tujye mu bantu tujye tubasomesa. So we have taken it up against ourselves okubona nti tutambula district yeno tujye nga tusomesa igombolola ku igombolola abantu baife bategeere obulabe obuli mu bulwaire buno. Bulwaire tibwakuzaana. We don't want to take any chances. Twenda tuvuge mu mavumbavumba abantu baife, twenda abantu baife nga balamu.
Ate mu disitulikiti y'e Bugweri RDC atuuleeyo Magala Banuli agambye nti batandikiddewo okulambula amalwaliro, obutale, emyala, amasomero ne ku nnyimbe batuukayo nga basomesa abantu ku ngeri y'okwetangira ekirwadde kino lumalabantu.
Abakulu b'amasomero naboparetinga obutale mu malwaliro, obulwaire buno tibubiziza. Obulwaire bwa Ebola bugemagana bwo omuntu asobola bufuna nga ofunye body contact, bugemagana mu ngalo, obukyakutonaabi mu ngalo, butiwo ebintu ebyokunaabira mu ngalo ku masomero, butiwo ebintu ebyonaabira mu ngalo nga biri mu sanitayiza oba biri mu saabuuni mu malwaliro ne mu butale tusobola okuba nga twewala obulwaire bwa Ebola. Then eriyo abali kugongesa engambo nti beegiriwo amasomero nakuba nti gavumenti ekaali kuwona statement egalawo isomero okuluwa ensonga ey'obulwaire bwa Ebola. Amasomero gakakoparetinga, amalwaliro gakakola ki? Gakoparetinga. Dena ku ali ku information nti amasomero gengeirwawo information eyo.
Ate mu disitulikiti y'Ekaliro RDC Thomas Matende alabudde bonna abanaajeemera ebiragiro bya minisitule y'ebyobulamu nti bakwatibwa embuga z'amateeka zibalamule.